E whakarongo mai nei ki te reo te hiko o teika, takoutou kai pāpāhora e mihi atu nei ko Pākeli. I runga anu i te kōrero mangara a takulanga tira ko mau atu iau, kei runga i te huarahi tērā ko Willie Jackson e alua nei tāna aroplena, nō reira hei aha te takaware, nō reira pōwhiria mai kiuta, mōre nā ata māri e Willie.
Tēnā koe,
mihi nui ki a koe koutou, whakarungu mai nā, ngā mihi ki a koutou. Ai, ke orai hoa, mihi ki te wāhingaro, e arohana ki a rātou ngā wā katoa, mihi ki o tātou maunga, ko tāuara tēne e rongohia nei, ngā reo.
Tēnā koe, e ho koutou, whakarungu mai, e rawe ki te kōrero ki a koe e ho, me taku hoi reira Peter Lucas, e nui tamahi i roto i pone ki ngā wiki kua hipa atu nei, rawe ki ta mahi e i raro i te kaiārahi Winston Peters, whanaunga ki a koutou. I reira, he nui tamahi tēnei wā e pāna ki ta mahi, putau ngā kōrero e pāna ki ta mahi i roto i ngā momo rohe i ngā wiki kua hipa atu nei, ko te kaupapa, ko te pautama rangatahi. He kaupapa nui tērā. Ko te me nui i roto i tērā kaupapa tautoko ngā rangatahi, ngā rangatahi e rapu ana mō ngā mahi. Poeira i arota, i poeira te take nui mōku, ne, i ngā wiki kua hipi nei, te pautama rangatahi, Waimaria hau, ko au te minata mō tērā take, ko te me nui ki te tautoko ngā rangatahi. Koe mohi o koe e hoa, te ua ua mō ngā rangatahi, ia rā, ko ta mahi he kaupapa nui mō tā mātou Rōpū Reiba. Koeira te take nui ngā wiki kua hipa nei. Me hoki ki te tautoko o koutou whanaunga Calvin Davis, me Penny Henare, me Willow Jean Prime, tino Waimaria te tai tukara i te me he rawe ngā te mahi o ngā member o te tai tukara. Nō reire e hoa e poto te mihi i tēnei wā, engari kaue e wari a te tai te kāhike mai, ka hoki mai te wahine tōa Jacinda Ardern, e waimari mātou, hei te tatari mātou mō tō tātou kai ārahi, engari e tika me mihi ki a koe, kautau e whakorongo mai nā, kaue e wari ki te tautoko te Rōpū Reiba i ngā wāka tō Corey Jackson, tēnei te tino mihi, kia kautau kato, tēnā kautau, kia ora.
Ai, kia ora e te rangatira ai, Willie. E mihi ala mō te wahanga i wātea mai, nā reira e hoa, mihi rangatira ana ka whatu, te mihi mutu ngā mau.
Kia ora, ngā mihi kia koutou.
Ai, kia ora, nō reira e Willie, me pēnei ra, ko Pākeli tēnei mihi atu nei kia koe mai tō tātou whare pāho i te hiku o te kai hoa.
Tēnā koe e hoa, e rawe, e hone re nui ki te kōrero kia koe, ngā mihi kia koe, tēnei te mihi kia koutou, tēnā koutou kato, kia ora.
Kia koutou e whakarongo mai rā ki tērā reo, te rangatira anō me rātou mahi o kiki rawa nei ko Willie Jackson, ko tērā i mau atu iau kei runga i te hīkoi tangātu ki te mō hopu i tōna manu aute, kia tō tika atu anō ki wera kea keo a rātou mahi, engari i mau kei a tātou te wikitoria i tēnei wā nō reira, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana.